ino kanjitandikire wo ha ayi katonda sabira kalimo kange teka mikono joba customer bange tugumbulira bambi kubalabe bange nabo womanya balifuka balabe bange kubabalabe tubali nawo naye kitubu tebalina kibali nawo ate nekumire muto abasangawo ekibanyiza tebalina kibalagawo gwe tewasobola yadde tosobola yadde newokirotako gwe tolisobola yadde bitala byantadde sikutyamu yadde jangunga wetegese gwe jangungo yambadde atomodi tomodi 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 yenze ali anitachibu atomodi tomodi tomodi atomodi tomodi tomodi atomodi tomodi tomodi yenze ali anigambibu tosobola kungamba yonde zisobola era ungamba yonkugamba nawe tosobola nafata mubuli obuniga bosobola obukubera okumpi woyagadde nozoleya tolinali nkulekera ekitibwa kyonga nakulekerayo bulaza n'okutima gu naye wewansalako n'obuniga bungi nagulira olusonge nesawe kukibira guno siga obukyayi n'obusiba ku banno bobakuvimbisa tekwe tovimbisa banno tolina mikwano bwesigwa bwobutono tebakugambayo ate gogambayo banno bwebakulumbanga natekawo omugongo kibokozo ne bazikuba ku mugongo nakusaba lumungirewo ku mugongo ate gwe kabulaza boyi wandaga kabina atomodi tomodi 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 yenze ali anitachibu atomodi tomodi tomodi atomodi tomodi tomodi atomodi tomodi tomodi yenze ali anigambibu kaboyi kajira mu sitayiro yange buli lukya katola ku mugati gwange bikali byonna mbugali maanyi gange ebyenze tumala byaddawa sebatabe bakulu mu kadongo kamu nayomberangako bukulu bakadongo kamu liriko wamazawo likisasi kimu atenze AK-47 ziyiwalumu biniga bitutya naye byekazamu tubikubye omubali ne bipinganamu kyokka nga twasalawo tukolere wamu tukwatire wamu tuwangule wamu nsobola okusomesa yadde ekwemusomesa nsobola okukuba ekigoma nekikusamusa nsobola okucyamula yadde ekwemusamusa nsobola okusomesa abantu we babacyamula atomodi tomodi 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 yenze ali anitachibu atomodi tomodi tomodi atomodi tomodi tomodi atomodi tomodi tomodi yenze ali anigambibu nemala nkukwata ku muzikali obakulira we nkusanga bibi fizikali fena tuziwani kutomatikali wanonuwanu nga tewayatutasakali bulaka pansi kulira mukibiramu ate nga temanye kibira kyafangu kikokolo ngenda kukimusibiramu nobwo budogo bwobwo bweyitafa sibuwamu omukulu mugambe.